Yeah, Nairobi City kila mtaa umaskini imejaa. Maliza njaa, mapolisi wamejaribu kumaliza uhalifu. Maliza njaa, lazima nitaiba juzi mtoto wangu amezaliwa. Maliza njaa, politicians, parliament, nations, court, tribunals, decisions, mina kata. Maliza njaa, ingekuwa vipi kama humans hatungekuwa na njaa. Misi dhani ingekuwa kama hivi bala. Kutokuwa na utu na kuzidiwa na tama. Kama karma ingekuwa wadosi wengi wangegawa mali yao kwa watu kibao. Tao kwa mwezi si raisi jamaa aone ata thao. Angalao wapone na usisahau. Jamii wenye wako juu wako na dharao. Usumbufu ya makarao, upungufu ya mali zao. Mina kumbuka nikienda maskwodi za mbao mbao. Mabeste na shida zao. Kabla ujasimama utamdeba vipi mwanao. Matajiri wakinenepa alfajiri madili. Za mamilioni wakitembeza huku wengine wanashinda kupata kitu ya kumeza. Ni maisha ya kuteseka, hakuna cha kuchekesha. Ukishindwa kutekeleza story inaisha na jeneza. Ndio maana vijana wako tayari kunyanganyana. Dunia sayari ni mali ya kukanyangana. Tutafika hali hadi tutashindwa kutazamana. Na macho upata mana. Yeah. Nairobi City kila mtaa umaskini imejaa. Maliza njaa, mapolisi wamejaribu kumaliza uhalifu. Maliza njaa, lazima nitaiba juzi mtoto wangu amezaliwa. Maliza njaa, politicians, parliament, nations, court, tribunals, decisions, mina kata. Maliza njaa.
Sometimes I feel like I'm sticky fingers. What if the hand that steals wasn't hungry fingers? I wish, but that's a dream. Number figures liquor like this. I had to scream just to make them listen. Black fist, twist shit like licorice. I spit, she lick her lips. Cause she think the thug nigga gonna light up her wrist. She love the game but don't know what kind of paper it is. That's why I bout these kids. I'm all about my biz. Whatever it is, you know what it is. The politicians will never have a solution for this. Cause this is the world system in which we exist. So pimp them and pump your black fist. Do what you gotta do so you can make it. Change this. Cause rich versus poor is just like being racist. Nazi faces. I speak the truth, so face this. The face of so many voices that's faceless. Faceless.
Yeah. Nairobi City kila mtaa umaskini imejaa. Maliza njaa, mapolisi wamejaribu kumaliza uhalifu. Maliza njaa, lazima nitaiba juzi mtoto wangu amezaliwa. Maliza njaa, politicians, parliament, nations, court, tribunals, decisions, mina kata. Maliza njaa.